Test man. Yeah, that's for our rover than yourself, man. So, let's give them a run for their mind. Chesa, Impact sounds. Ultra soul. Yeah. Bakai boy. Chess. Ma'as. Suritas. Nasi lam. Musagasha. Musole.
Kumnandi ngoku yaswela. Swela. Let's scoop a samampela. Ela. Ngenduku mina ngizokuthela. Uthela. Ukumnandi ngiyazitholela. Ela. Amantwana ngiyazithandela. Ela. Hawula mara kyakena. Twala. Mamtana ngiyatelela. Ela. 2000 siyabangena. Ela. Kumnandi ngoku yaswela. Swela. Let's scoop a samampela. Ela. Ngenduku mina ngizokuthela. Uthela. Ukumnandi uyazitholela. Ela. Amantwana ngiyazithandela. Pagishiwe mfana wozos join. Spetha yonke inhlobo yabantwana sibale ngithi wozos join.
City don't stop.